modum heedade hejuji amen dile lindi mangal modum fu min jewti om sanne asawere hande nay lewru mars hitane 2023 mo wondi do hande Oumar Waygal Oumar hon nyallirda
mede selli basu foda ICC
Waygal hon on joganda sakrabe am hande sambe kabaruji
en puddirana kabaru sukabe jokolbe jangobe lindi Tunisie kanye fa yottio hobbe mali ko be gobbe ton nyaloma hande ti alaji mo dum gonde hebude di tiagal modum be sukabe jokolbe hewbe kanye jaltile lindi me edi so politiwide jabanay hono lamorde kesede didira le lindi me en di en garan kalen kabaru basket du
Waygal min jaran le leedi Tunisie sukabe jangobe faayo to jaabe cholu malinkobe ngombe to be kanyo en kana wondi fewde tiddalaji nawdi hande
be kolitiide tiagal ko president leedi Tunisie halno ton halaji ko nayri bangal siya ko dun latik sababu du so be do hobbele wombe to be kebi ton tiddalaji mawdi Ali Cisse wattu jone be gonde landade laamu o tinno fenabe do hen dabareji be keba be mirfito fa kebe famtar kebe Mamadou Sama Seko e sitan sidibe
gila ko ngol hali horojo leedi Tunisie toraji kewdi ngada ma fewde jangobe jaabe leedi mali ngombe ton e wi Bachirou Ould Salek horojo fedde sukabe mali jangobe e ekitotobe golle gonbe Tunisie te alkana ya fufna beyda satude
me milino deejere hebeten ngale fuddode nde yontere won suka amen jango goto toñama to bibbe leedi Tunisie do nawi sanne fey leñol man handen watti jene jamde dido amen goto du be fiidum faali sutto walta
dido toraji din ngare dun fewde en jongitibe gonbe tumbe hono kanko Abdoulaye Diarra gondudo e malin kobe hewbe le nokku goto
nyenden altineren sukabe arabe immike naati nokku amen tumbe walta ton kuma fami sofo me immi me dogan me min dum police en ne me yaldile ciudi amen di be naati be bami telefonaji amen passeport amen kan e ujnyaji temdere chefande jeegon kuma mobile suud amen nabi weti mudun jongal yamir amen mi yoppan nokku mudun
sabi satar ido toraji di lambe mali be dardi kala anibe yaltude Tunisie binda ya indimun en dawul mabbe fagul rendez-vous na doma le nyalade garoje de bamako do
ya hakune malin kobe teme dido chapan tate jeegon binde be fa warta le lindi temdere chapan joyo kan en kana doma kikide hande aeroport Modibo Keita bamako do
non wori Ali Cisse fedde hum ni kabaru malin kobe wombe jola kanye ngodde haldi do halaji be bi dido imma draji do gouvernement leedi mali ndi fa yetto fedde no detta o yem
jidugo la mordo kessele leedi amen di hala mudum do ana heewi sanne nokkule kewde le lindi
a wo fo fe Ali Cisse bamde nokku no dette da ma huli la mo kuccala huli tan wi'e kambe sukabe jokol wombe tombe kambe taccitino datul hakkunde mali kanye e Burkina huli tindude be jabay be nabe yoro so watto jone be be kaja be gartere nokku no dette do kuri kedda mo kanko no dette Sekou Sanou kanko la mi sukabe jokol be to mo huto ko mo sifi do hen
ang me cercle ko
men hasingi sanne nukko mo nato cercle me gamé hebedu du tawede fu kuri natikin cercle gam men ko yeldo non men dum nato non cercle gam hebel lawon men wala fu no me yottiri yuroso so me jabbirakin kuri du sabi hannen so men yelo kuri men me bedo e genni kuri ni yalla kulleji amen fu modugo mun ana yafira amen
be sigan ko am ma ciko mina
men akato do yimbel tombe yalti fa holta mette mudum sabi ko himmeji mu en hunchana ka hore le hen
be kokki bataki mabbe gouvernement gon tobe kollitino leedel de peccira watto jonodo won la morde sa jeewi potal waday le hen fi kedna mo kanko no dette Abla Agari sawo gote sukabe jokolbe nokko no dette Tinderman idum le lamu menaka ko mo sifi do hen
pour reclamer notre droit
fanda ngul yeltugul tewtude hakke amen waltinde commune amen lata de cercle honno mi jeliri dun e wattu batuji muudi 2018 2021 le lamu menaka min jingani commune ngaji yogabe gouvernement jattin tewti yulato wobbe kay yu jamare e hajabe lamu region menaka ka min juhama yide dido yilaji jamarnde fufu notaka
notre population a demandé
dou nabata en yowtere amé minimag Waygal le yowtere amé minimag nyaloma hande o min kala min kala hala imadraji sukabe jokolbe wondi wadde fewde yuruku yuruku le leedi ni
be kolitude yontere banni wadde le dido imadraji puddude le go lewru mars dun timo yalle je lewru mars non be kolitire wiide Ali Cisse wattu jono be wiidati kewde be garta yaltide fa be yalon be kan fewtere e yuruku yuruku le leedi men indi kanya kiryan taku ko wakkati fu sukabe jokolbe watte fewde muude be bidube garan dan dokka dun do hen hakkilaji lobbi fa kebe famtare fande kedde Mamadou Sama Seko e sita sidibe
fewde yiriwere njibu jawdi le leedi ndi hani jokolbe ndenta habude dun no fewiri no holitiri kanko horejo fedde humoninde habbo njibu jawdi Maryam Jama Sonogu
duyo dokkunurgal juuden hakkone menen ka e fedde ko noddirte société civile ko nayri bangal habde yurku yurka ko ko watte leednin me warama dokkundira juud amen kasin e pelle gouvernement be golleji men nayri e habde yurku yurka ko fa yurku yurka ko hadde le leedi manni
ndero fedde mo walda e sifa golle pelle habbo njibu jawdi heddide de nde jokolbe be dardi gouvernement o hannude be no kawar mudum wurri e wi kan ko horejo fedde finakof ada jawara
mais jenginambe di kulleji yalla kambe dule nyalade waranda ben way imade ben natale lamot leedni be lamdo honane kalsi leedni heybirte huna fu budget national yamiri mais wana imadraji hen fam heba fam hotani jawdi nati mais lamdo ton neddo nyamdo jawdi ni tin non gaddani ni wattele kontingaji e indel bibbe leedi mali
e chakita yontere jeunesse humaninde habbo yurgu yurgu ko buri unya chapantato jeune en nahani famminede kuteji oro golle o buri fu fewde e rewbe e surbabe e kanyadun hono woytade gulleji njibu jawdi
waygalo Burkina Faso to sukabe jokolbe hewbe malinkobe kanyum en tawa e yambele noga e jettobo festival mo nodita fespaku
awo fayfe ali sisi be kuliti sa yewi ndedo yambere yo nokku do yaltinobe sinimaaji hewbe njata sokawrtay dewtedu yalla hono sinimaaji dibe kollata ton di antawe yedi sinimaaji dewetedi fa keba fam tarfaande kedden Mamadou Samassé ko Sita City bi
yewtere lulunde animation woni nde jokolbe mali kewi e mudum be mbaran noyo Cheikh Amadou Watara yu goto e mabbe e wi mako ngaldo kartal na wala tar sababu yirimi sanne andal jokolbe kinibe kabaru cinema mo gikani dun hebde genari mawdo
dum hokki kan gidal kewdi handen sabsa ewi le nyalade warande yimbe itobe di cinemaaji be won ko way wadde yembereji ko heewi sable nyol man handen neddo fuma golla mudu naari bangal yembere fina tawa be won ko wa golludude e yimbe gollobe le ciudi arajoji hono animation nanan mudu
momer jara yo mo ino cinema o neddo dun njaho sati fufu e fespako mo ndar lam ko be kanye kala ko manibe kabaru finata wa ngatta hakilo sanne jande e famu jnn yalla kabaru sinme mali na hewta darja ndende
du wawa hebde lawon fey so wala ni ekitob amembe janginele no golleji mu en wadirte ana tedi di golleji hunjina hore so ni wala ni yimbe winnobe dowdede en nanam en kan en watta hen koyde mu en
hikka lingal do kortal cinema runde afrique lili malindi totama teddengal hejabe tiddube hewbe jabuyki ngal do kortal kikira ko ngal timmata
do nawta e bilki sambe chaldi championnat national basketball 2022-2023 o fuddi aljumaare kenyen palais des sports salamata mayga waygol
awo fefe ali sise ko yata gube sappo e jeegon kanyen kan tawedle edo pide holi tawedde rezo ngay ika kayta kanyen kidal goni ton kanko dum woni jokko lamido basket le leddi medini mo do dirta jibril sise o holi tidi wotto juna dati bi fu amamadou hen yalla dedo yamberan wadno be jidiri no
golleji ko heemu wadama timmi gube hande fiide ballon e du cubama be lalligen nukkuto ne pire ballon wad hani wadede fullan lama gamé tewtura neddo fu watta koyde mudu e ndey yembere fiide ballon tinno janga talkuru ko naari bangal sadiaji halade sa medde kaja ne fiire wad ele dien e deejere kalsidu ana han hokkede gube fiande ballon yottoto e ko noddete premier division e ko fu fiye ballon me hokkam en kaaji dibe gollirta e nyaago fa handen jamare futtino yalla ne fiire ballon wadere le dien e deejere
championnat national pide ballon rewbe nyaloma jenebu wundi wadde
awo fefe ali sisi as mandian hani fidude as attente le terrain mo no dit as rialto le on do wattu fuddu yam as police do warana fide e santoro ifc
waygalo mi mila jonka do mi kaddete kabaruji amen
sisi do ngarte haddude kikinande do kabaruji me ni suka be fadi be jafe no ko yotere me no dirte tout so grende solam jebe kibindira fa no ko no dirte kay